Katoke tugende keno monsonga zevyo obulamu minister owevyo obulamu Dr. Jane Ruth Aceng munanga atongo zai nteka teke yo kugaba obutimba bw'ensiri eri districts makumi abiri mukawefube munanga okwongera okulwanyisa omusujja gw'ensiri bwabadde atongoza enteka teke eno wali ku National Medical Stores ku offices ezawe kajansi minister Aceng ategezeza nti omusujja gw'ensiri kikyali kizibu kyamaanyi era lutalo olwetaaga okulabika nti munnange tuluma n'ogwenguru okubulwanyisa naga kale kye kimu ku ebyo ebigendereddwamu era ensonga lwaki basazeewo ate okwongera okugaba obutimba bw'ensiri buno kati ategezeza nti bagenda kutandika n'ebitundu oba districts eziri mu katyabaga ennyo oba ezirimu omusujja gw'ensiri kuno n'okuliko Dokolo ne kubeerako Buyende ne kubeerako Lira awamu ne Jinja naye nga n'endala bagenda kubanga bazikola ki bazi wakati enteekateeka yonna enaagenda okuba ng'eggwa okwetoola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'obutimba obukadde bubiri n'ekitundu bwe bugabiddwa eri bannayuganda bannayo mubufuna leka kugamba nti otyo nayagala dde okulunda obukoko akadde nkafunye kanunda obukoko oteekemu obukoko ojja kulunda obukoko omusujja gw'ensiri gukutte okukkakana ng'obukoko tolina gw'obulekedde kale obukoko buyise emitendera emituufu egirina okubanga gigobererwa okubulunda tewerinda kutotolinda kulabika nti ofuna katimba kansiri kakati naawe aje eyo ng'obadde n'owulira emboozi eno oli musajja oli eyo n'ogansa bane minisitule y'ebyobulamu yeebale nateekateeka dde okuba mukyala wange embaga naye nga sirina munnange ekawuni nedda akatimba k'ensiri leka kateekerateekera mukyalawo ojja kuba omusizza nnyo wansi genda ogule munnange ekawuni y'obugole tolinda katimba kansiri kambaza mukyala wo ku mbaga era tujja kalaba nti iyi ono yayambaza mukyala wo akatimba k'ensiri akatuyitingiddwa obulungi kibi nnyo katusooke tuwulire dokita
total cost of this campaign is $100 million $10 million covers for distribution of the net up to the beneficiary, while $90 million was for procurement and transportation up to the National Medical Stores. Prevalence of malaria has unfortunately increased. The recent Malaria Indicator Survey 2025 shows the national malaria prevalence at 12.5%, increasing from 9.2% in the last indicator survey done in 2018.
Okay, kale kakati no ampuliza katusoke ndo za tumule mkatano nyo noruva nyuma mkomewo ni message za mwe mvujovo sikecho.